tulese mubulumi naye nafe tuja mujuzi tulezi.
So abadde muntu w'abantu abadde takodewalira bintu propitason on this yo redemption.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
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 Wumula mirembe muzeyi waffe wumula mirembe. Omuntu weddembe katiraba ogenze magombe. Otulese mu maziga mangi ebyaddala obadde muntu mulungi wadde obadde toyina na bingi akatondo kolina okagabanye n'abangi.
Tukutwala tukuteka mu bufunda tukutwala tukuyisa mu makona eno jefi gwe tukuba miranga emikwano n'enganda bali mu kukaba. Naye nga lwaki mbuza lwaki tulezi boyambye bangi nga nange mwendi. Muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
Ogenze butadda kulamula katukukwase katonda ebyaddala kino kyombadde sisuubira gwe bwotobwotuvuddeko to raise my bread. Singa nali nyina obuyinza nga katonda nandiragidde byaddala tolezi nodda omuntu nga gwe mutuufu atabadde nasidanga gwolaba alumu enjala omuwayeza soda. Abooluganda tugume tewali kyakuzza nannyini ggulu n'ensama bujja n'akuza katusabe nnyini byonna kulamuze kisa. Rest in peace my brother to we meet
again.
Muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
Rest in peace
muzeyi waffe wumula mirembe.
My brother Dolores my brother your mother and father your sister and your brother mbali mukukaba nange nevi king ndi mumiranga
mutonzi watyo wasazewo neyakikoze mmanyi naye ali mujjawo sasira omuzadde mumpewo eyabonabona tulezo yabeewo. So kino tokisusseko omuntu w'abantu bwati okutuvaako manyako ku mitima gyaffe tolituvaako. So the one rap simba once yen
mama shanelo akaba nemusomesa akaba kimba akaba nekasauli akaba kafini akaba ne ebiti akaba.
So rest in peace my brother.